to kiss, baby. My paparazzi simu zenu sipokee, hakuna jipya nisho mwaga moje. Memisi kipi kwangu vinge vipotee, gigi msando ngumi kwa mjumbe chelewi. Instagram yake, kiki nazo pia zake, waliomu awagumi, masponsa nao pia wake. Mindo kombe mno shindana kwenye ligi, nite mama Myra aka Gigi. Miaka mungu hamtoweza ili rumba, najamini nina nyota ya mavumba, hata upiki ndenemi kwangu tadunda. Sishi nani na watoto walo chunda,
wape tiki wape, watetemeshe kidogo, wape tiki wachangamshe ubongo, wape watetemeshe kidogo, wape tiki wachangamshe ubongo. Gigi ni kick,
kick.
Na wasumbua mtani, wanataka pima mizani, uzito wa mambo kichwani, washapotea kwa ramani. Dio kifoni na dala, ila waulize tukenda kulala, na miliki mchezo tawala, bifu na mimi utaoneka na fara.
Ni wawe, nijishawe, bana na peta wakijikweza nikisanue. Miaka mungu hamtoweza ili rumba, najamini nina nyota ya mavumba, hata upigi ndenemi kwangu tadunda.
Sishi nani na watoto walo chunda,
wapetiki wape, watetemeshe kidogo, wapetiki wachangamshe ubongo, wape watetemeshe kidogo, wapetiki wachangamshe ubongo.
Gigi ni kick,
kick.
It's two kids, baby.